Kakati abantu bewa nyama mu Bugembe disitulikiti ya Jinja baguda kukikangabwa basisinkanya omulambo gw'omwana abatannaba kutuuka naye ng'ono atakiddwa kubanga lubuto olwaggiddwamu omukyala olwate n'asuula awo abatuuze beeyi bagamba ebikolwa nga bino bibi era nga bano bakulembeddwa mu kansala w'abakyala ewa Nyameya Atieno Beatrice okuvumirira enteekateeka eno n'agamba nti wakiri kyandibadde nti olinga bw'azaala omwana n'amulemerera amutwalira ebibiina ebyo bona kiwa bijja kusobola oba oli awo okuyamba
kyakuwaire hairati okusinziira ano ku Wanyama Central mbaire webukaire kunchunga ndi kulongoosa mu maka gange mu kikuubo mbaire ndi kulongoosa kasasiro n'ayagaanamu omulambo gw'omwana awo ensinziira naye ta defense atutwala awo ebyange webikomye besebonze mbaire kibonaku alukuto kumpi wendi
sabunzi kuba ojja okufudenda ng'okiidiikyo eriye osobola okuba nayo wazaala omwana wambulira
aye tubaire tulwira okubona nga wano batoola wenda bali baalekera
kitubisiiza bubi kuba nze enviire yiire kuba mpulira eti eriyo omulambo gwe basiraala ogw'omwana
kino ekikolwa kibi nno era ndiikubiriza abakyala bannange tibana abantu batambula emyaka nga banoonya abaana yabana omudidi gw'essente nga yetafuna mwana katonda bw'abakuwaire ekirabo eky'omwana mu mbeera ki oba mbeera ki kumuzaala omwana kubanga ezira mwana wa kibi ezira mwana either by mistake ezira mwana wa nsobi so tusaba nti omukyala eyakoze ekitukolwa ekyo yeetonde tidibwa nayira mu maaso ga katonda aye yeetonde ndiikubiriza abakyala nti bw'oba ofunye omwana oti n'oyolinda ozaala omwana ensi ejja kule bwobananga kabiri ozitowereza ino wakiri mutwale ku babies home omutaawo aba babies home mugeti bakyamutoola obakukuliza omwana oyo ng'otaireku n'ebiwandiiko bye so nsaba nti kino ekikolwa kikome kuba kikolwa kyabira bene kityobola ekibwa kyeife abakyala.